ayise wala okufuna rupia oyagala obafanane ofuke ebivekera talojeka ekineewuunyisa wakakolera ebbanga tono owamuka mu kiro olootanga ovuga kapyata oluusi n'ologootana ng'ovuze fulati emuyenga sente zikuba kudde ng'ekitambo onootera kubba bubbi wasi wasi kwolina ku nnusu asuse mwana wange topapira nnusu tekujja mu buntu awomewegomba bayise wala okutuukaawo kwatambula ensimbi mukisa oho n'abakusooka bakyazinyika tebannazifuna genda mpola ensimbi mukisa oho n'abakusooka bakyazinyika tebannazifuna.
Jai se wala, jambwa kugambe
Jaise wala okufuna lupia
Sande manara kubuire
Jaise wala okufuna lupia
Wava muno akugambe
Jaise wala